Shorty Baba. Yeah. Yeah.
It's
magic. Kama uni shorty ya Yesu, basi kuda wacha story. Kama uni shorty ya, kuda wacha story. Kama uni shorty ya blessing, basi kuda wacha story. Kama uni shorty ya, kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story. Hakuna time ya longo longo longo. Yeah. Mamchezo ka longo longo longo. Yeah. Kabla kufungua mdomo domo domo. Tubonge safisi udongo tongo tongo. Yeah. Kila kitu tunasezeze, tusibonge za wasezeze. Tuwachane na mapepepe, labda kusifu na kuprepepe. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessings. Wacha goodness. Kama unisho chula Yesu, basi kuda wacha story. Kama unisho chula, kuda wacha story. Kama unisho chula blessing, basi kuda wacha story. Kama unisho chula, kuda wacha story. 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 Yanajenga na kupomoa. Maneno maneno yanapoteza na kuokoa. Maneno maneno kabla ya kuchomoa. Heri unyamaze, yeah, ama buda wekohoa. Bonga blessings, bonga blessings. Bonga blessings, bonga blessings. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessing. Wacha goodness. Kama unisho chula Yesu, basi kuda wacha story. Kama unisho chula, kuda wacha story. Kama unisho chula blessing, basi kuda wacha story. Kama unisho chula, kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story.